na Uganda tugume 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 bikolo bironjole bitukolebwa naye bujja kuchanga we buwanguzi bana Uganda tugume 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 bikolo bironjole bitukolebwa naye bujja kuchanga we buwanguzi ensole biri wezirwanira subiri erikotoka bogo bakale musajja munno welekera ezinakoza jote gama gwolwo bujja mukizikiza nawo gali nnyako obosa maziga getukulokoza kukabira mu mazo mala byamubulako emigo gitukubibwa tiyagasebuza besikye enseeno bobi tulinga abagwira bana Uganda tugume 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 bikolo bironjole bitukolebwa naye bujja kuchanga we buwanguzi bana Uganda tugume 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 bikolo bironjole bitukolebwa naye bujja kuchanga we buwanguzi abafa ku mulembe gwa mini ne bazukira ne balaba Uganda eje tuli mu kati tebabugumya mboge badaye magombe bebereleyo yakakirako wanemigo gitukubibwa abali enguzi tebavunanibwa ebyeggwanga nebitondebwa constitution ne bataganjula enyanja ne begabanira gacyoka kalimu kokola tebakubigika omusolo nga bawendule ensi yo nobula okugidduka fe okugibaamu tulinga abazza omusango bana Uganda tugume 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 bikolo bironjole bitukolebwa naye bujja kuchanga we buwanguzi bana Uganda tugume 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 bikolo bironjole bitukolebwa naye bujja kuchanga we buwanguzi chitegeza manyi gaffe bantu kati muliro 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 people power
muliro people power
tuve mu busibe bantu bafo budde bukete
muliro people power
kati muliro 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 people power
muliro people power
abajikwata kontwa sirike kiseera kyekyo
muliro people power
kati muliro 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 people power
muliro people power
tuyenda mundu agafe katuli mukalulu kati muliro 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 people power moto kubye emigga bamubale madde naye ekyo kiwedde
muliro people power
kati muliro 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 people power
muliro people power
omuntu awoneko okulya tiyagasinga emmere
muliro people power
kati muliro 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 people power
muliro people power
moto kubye emigga bamubale madde naye ekyo kiwedde
muliro people power
kati muliro 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 people power
muliro people power
tuve mu busibe bantu bafo budde bukete
muliro people power
kati muliro 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 people power
muliro people power.